Botini abakulembeza okuva ku ministry evunaanyizibwa ku nsonga ed'ebyobulamu bona basabye bekigema kubona bona okuba ate nga bataawo amaadi abaana banaabe mu ngalo okulwanisa ekimbe kya Ebola. Amyuka DHO oba atwala ensonga ed'ebyobulamu mu disitulikiti e Luwuka, Hidaya Nangobi, wabenga ali kwogera kuno omusaka magambo ife ku mbuga Moses amukyayire ku walimu ya mpezi ye akuba ati n'akaseera baba ate nga beetangira ekimbe kino.
Niife beene mu bantu abasomesa abakozi bonabona tulina okwetegereza ino kubone nti ekirwaire kino sobola okuba nti tukyetaasa. Mu kaseera kano amasomero gaife galina okuba nga galina ebinaaba mu ngalo, ebinaaba mu ngalo birina okuba ku masomero gaife. So buli somero lirina okuba na entry point abantu we bayingirira wonna. At the main entrance we must have a hand washing facility. Ekinaaba mu ngalo kirina okubaawo. There must be water, there must be soap. Over hand sanitizer, mchisela nechidala, tulino kubwa onibu thermometers. Obo kupima abantu abali kuingira masomero ya ife. Tulino kubwa onibu thermometers, tuwe tegeleza abantu abali kuingira masomero ya ife.